Kontan nañu nak ñëwaat
chek
ñëwaat bu baaxa baax pour bégal leen légui nak waaw dañuy attaquer rek songo mbir bi ndax amatul taxaw waaw
Gambian people are you happy tonight Yo me la hijo, yo me la hijo manako wax e ko bëgg sa boyfriend wala sa husband yu ko ci kam degg la wax li
ayte kune nangal so way
say. Wow, and he's all say. Hey, and he bambarai. And he's all say. Abenyadi, sugunu kole. Abenyadi, sugunu kole. Abenyadi, sugunu kole. Say my ye wobayanti yo. Namay me liku do kujudu. Say my ye wobayanti mo. Namay me liku do kujudu. Sumane, hey.
bu metti nak tay la ñak tañ bi way suma la sauce bi. It will be so great. Was missing you, Gambian people. You are so lovely and so beautiful. Hey, yo, lady, yo, you look like a chocolate. Yes, sir. And you look like a milkshake banana. And you, I'm telling you, you look like a mango. This is why I wanna fly with you up to the sky when it's raining, Gambian people. Acha!
Papa, you, why do you say I? diki muda lo nangul ne jumbo lek leki te jukki
amna doy
lek leki te jukki
sey khariti
lek leki te jukki
dakka doy
lek leki ga ju kañu bëggante tay wéké xanaat yaay am jammi borom loxo ca taw
side they hear don't
I say
lolou ken duko defagum legi
dere jotagul wa mani are you tired if you're not tired put your hand together why you not of day ta amulen kulen fajj nak you sundura of day you not of day ku tat sa loxo ya nga dem aljana way
Ay,
yes. Yeah. Sama buruk ka
kufi beug tek di nga le wato katas tax la ba ji ben bar yo yo tufi
wala xale gam bi dina toge ko si dulu dage ce seigne borof li
li ke beug sa digal tek sa morom mani do ko meuna am lu du metti nga sonne li ke beug sa digal tek sa morom mani do ko meuna am lu du metti nga sonne ku sonne ki ba yak yak di nga ma sonno ko ni ku ci ba
jajeuf
wa di ko jox ñoo ñi wa ker anti yasin jop jane muhatif jane yari gal aji toure di ko jox mariam ndjay mariam sow pel bu nice ya fatou tal police aminata dabo mama ndjay wa na di ko jox kumba ak awa ñoo ñu ay xarit ris ñang lan from washington. Yes, you got it.
Yes, I.
Because your summer heart is really Abraham.
Yeah. Thank you.
Yes.
Yes, I.